Buna kenda lightning Mwagi jay mwagi Chukuna general mashizo Oh mama
Menizigwa mboni Kukofuga ni jamachoni Usinitese jamani Nataka niwe nawe maishani Menizigwa mboni Kukofuga ni jamachoni Usinitese jamani Nataka niwe nawe maishani
Nikani kafikiria nikajua wema mendo nanifa tona nikajitahidi naweza kuhakikisha mambo mapendeza mapendeza alimoni ni wewe ma nakupenda zaidi mtima naomba unipande nijali ma ndo nijali je wangu kuchoma alimoni ni wewe ma nakupenda zaidi mtima naomba unipande nijali ma Usije wangu kanchoma Hakirasina Unaniacha na mawazo moyo naumia Hakirasina Unaniacha na mawazo moyo naumia
Nasema
Meniziva mboni Upofuka nija machoni Usinitese jamani, nataka niwe nawe maishani. Meniziba mboni, upofuga nija machoni. Usinitese jamani, nataka niwe nawe maishani. Una kila sababu ya kuto mwanamke alotimia. Sinumize moyo, amini kwako nimefika. Kama kupendwa ni raha, mbona maumivu na nonjesha Nipo tayari kudai, kulilinda penzi sitochoka Kama kupendwa ni raha, mbona maumivu na nonjesha Nipo tayari kudai, kulilinda penzi sitochoka
Amini na kupendaga, kwa nini mami na numizaga Amini na kupendaga, kwa nini mami na numizaga
Meniziba mboni, upofuga nija machoni Usinitese jamani, nataka niwe nawe maishani Meniziba mboni, upofuga nija machoni Usinitese jamani, nataka niwe nawe maishani
Ushani zingusha nifanya fidodio Ushani tesa hasa figa ya kuda Nishakuwa crazy niko kama brother middle Shani zibamboni sonagi ata malogo Umeni spray sirati hata kublogo Sona mi crazy nipende umeni blogo Especially your walk is tail ya kosla slow Sina mdomo umeni panya nimekibia Umeni uwezo umeni ziba hata kinyo Domada kwa mguma wazo yako kiamsha